I'm like, hey, baby, slow it down. Call me mama, I will be around. I wish you could tell everybody I love it when you call me Zaddy. Nando kumekucha, baby. Sunajua nikivuta shuka, baby. Nikenguka wendo na nivuta, baby. Kwako mina yona future, baby. Alafu, wambie mini wa kwako. Waonyesha lichokupa mamako. Simwa twini cha kwangu cha kwako. Na wakenyesha pesa wambia wizi babako.
I'll never let you go, nisemi nina love you. Yeah, nishanuia daima tuwe pamoja. Pasipo koloni, usiwe na kukuru kakara. All eyes on me, riziki kidalipo. Na misi tachuka kutafuta kukutunza. Jua likitoka, nafasi naiona. So just let him know. Tatafuta, takutunza. Wala musije kunyauka. Oh la la. Usiwe na wasi weni njata kupambania. Ulivyo mama weni dangerous. Unawaua kwenye kila style. Usiwe na kukuru kakara. All eyes on me, riziki kidalipo. Na misi tachuka kutafuta kukutunza. Jua likitoka, nafasi naiona. So just let him know. Tafuta, takutunza. Uwala ngusi jiku nyauka.